ESMG Sway.
Yeah,
no, no, no. You ain't ready.
TMG Production.
Them boys is the building. ESMG for life. Them boys sports. What do you want?
I want life better, boy.
Bwa bwa, Tommy D, now my fella. Shadow Bado, KLC, Tienayo. Variali vichi TK
Lion beats them win the production.
Woke like a cello, kumulandi one sala. Doing anything for the paper, not in a bonapala. Tetu chinda me pomuno life, no kaduda. Pepe can be and pala miki laka duda. Do pepe kaka duda. Do London aka duda. Ni life ya kaduda, tatu vika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Pepe kempi ya tori ya rishibi kwa Gataru lipo mtu wandiku watu kwa Tawangala kukaduda wala funika Kaduda kantuka wako kafunika.
Tu pepe kakaduda, tu London kaduda. Ni life ya kaduda, tatu vika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Ama start all one on all until if you muchange. Matopiki ya lanzi kwa fe konsekuntu nsangwa. Yole safe gang gang, tatu fuala same thing. Yep, I'm off the chain, I ain't just in the wedding ring. If you win but the money, sit back, watch me do my thing. As I introduce you to the realest ninjas who bought the dream. Well, I make it like I'm a star, they know to what they never cover, never lover. They talking of any rubber. Supper, we suck a man, I'm a mindek papa. I'm fully loaded, japa, do they fall and no crapper. So I'm never talking shitty, kala zinga tendel. I'ma watch what you say in our presence, who can fall in bama. Tatu wala noro na tulamba. Parianga shaingi la kusamba. Na wale ponta kutamba. Kaila kaduda mutumbe kalanda.
ESMG, tupepe kakaduda.
To the CYK,
tulanda na kaduda.
Once a white shit,
ni life ya kaduda. Tatubika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Pepe kempi ya tori ya rishibi kwa Gataru lipo mtu wandiku watu kwa Tawangala kukaduda wala funika. Kaduda kantuka wako kafunika.
Tupepe kakaduda. Tulanda na kaduda. Ni life ya kaduda. Tatubika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Witi ni stata, shalu ni santa. Tanta meni mufola ma present ya cheta. Leta story ya ndalama ni beta.
Jalu paru dekili wika vipwa. Uvumbele mpia, tuvukile mpia. Chilo mendo tabapene na kukumpia. 626 family file fe alia. Sondi speedini na kalimo alia.
Tupepe kakaduda. Tulanda na kaduda.
Mumbele mpia.
Ni life ya kaduda. Tatubika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Pepe kempia.
Kaduda.
Tuvukile mpia.
Kaduda.
Kataru lipo mtu wandiku watu kwa
Kaduda.
Tawangala kukaduda wala funika.
Kaduda. Kaduda.
Kantuka wapu.
Kaduda. Tupepe kakaduda. Tulanda na kaduda. Ni life ya kaduda. Tatubika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Tungu mastata kaduda mane. Sagari zibridi chikwama mangwe. Mazali maraba ma 20 ma 10. Mazina kupaka kwa mavari unisem. Ticha manga musite paka tizi peze. Ticha fundraising osati sokoneze. Everyday we wake hard when a Bruce Willis mutai hard. Go home olo go hard. Fuso fighter olo leyland. No man is an island. Tiku cheza che first hand. First time to test cash. The nama was the best time. Which time? That time better than the last time. Lionse paku fola chimaveka monga first time. The Godfather.
Tupepe kakaduda.
KLC.
Tulanda na kaduda.
Shadow Bado.
Ni life ya kaduda. Tatubika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Pepe kempi ya tori ya rishibi kwa Gataru lipo mtu wandiku watu kwa Tawangala kukaduda wala funika. Kaduda kantuka wako kafunika.
Tupepe kakaduda. Tulanda na kaduda. Ni life ya kaduda. Tatubika povu na ngani pedi ya shidi ya kaduda.
Samwenda pa firimba. Apa kwa tunayipena kwa parikatu wome chirimba. Jim Dola I see ya. In States. Iga cheo jee ala. Wana waifuaila.
Odi one.
Impass squad baba show. Nami mona passe in tab.
TM Music Production.
Kenshin de Batosa.
Tupepe kakaduda. Tu
kulanda na kaduda
na papapa
ni life ya kaduda tatubika bobu na ngani pedi ya shigi ya kaduda tupepeka kaduda tulanda na kaduda ni life ya kaduda tatubika bobu na ngani pedi ya shigi ya kaduda
Zamwenda Production
tupepeka kaduda tulanda na kaduda ni life ya kaduda tatubika bobu na ngani pedi ya shigi ya kaduda.
Exclusive from Apple Podcasts. Sweet.